mwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe na tewiteka ryo kubana namwe tuzosubire nkawo twatanguriye mugira umunsi mwiza
turabashimiye bagenzi bacu batugezeho ikiganiro iwanyu mu ntara ndeka mbashimira namwe mwese abo twari kumwe ne Eugenia Mukankusi ngize nti naho ubutaha mu masagonda make isa 12 ndabasegera mugenzi wanje mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha dususuruke
bamwita Emmy Bruston ari kumwe na Uncle Austin bakubwira ngo gutyo iyi ngiyi niyo ndirimbo dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ngwibitse kari 94 nibice 94 nibice 9 ndetse na 95 nibice 2 kuba ari mu Rwanda naho mu Burundi aho ngabona bari mu Burundi bumva bari nari ntangiye bivanga naho kuba ari mu Rwanda ni 104 nibice 3 94 nibice 9 na 95 nibice 2 mu Burundi 104 nibice 3 mu Rwanda ushobora no kudukurikira kuri @radio yacu @com ubundi tayari ugakurikira ikiganiro neza n'umusore wanyu Ernesto tayari muri studio barakubwira ngo komeza gutyo abantu nzi neza kindirimbo bayibyinye muri iyi weekend cyangwa se abantu indirimbo bayi babyinenye muri weekend babandi babasohokanye mwa muri inshuti mwa mukundana inaka karirimbo kabaryohere twebwe rero twatangiye ndagususurutsa mpaka ya minota narakubwiye ngo dawa ya moto ni moto umuti w'umuriro ni umuriro umuti w'umuziki ni umuziki umuti wo kuryoshya weekend nta kundi no kuryoherwa nuko nguko uyu munsi ndagenda mbajyana muri style zose kwa kundi ushobora kubyina babandi babyibushye babandi imitsi bayarajemo amakare baba batagishobye kubyina neza ndabizi ka kazuke bagashobora
erega humura ukagira umuti muhagaze Injidikanya kuri wimana noranyirije erega humura ndagukunda mfata ikiganza humiriza wumve akandengeje imikayo
guwo nta wundi nuwo bita social mura arakubwira ati humura nanye ndaguhumuriza nkubwira ngo ntago ugomba gushidikanya ko ari nge w'Imana yabateganyirije ngo nje mbasusurutsa muri weekend why not hey ni radio imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikanira icyarimwe mu Rwanda mu Burundi ndetse no mu Republika ya Demokarasi ya Kongo kuba ari hanze imipaka y'u Rwanda cyangwa se kubandi batuye handi bafite internet imeze neza ni waishatu akadomo radio ya chuvewa akadomo com na kubwiye ngo uyu munsi ntako se nari mwe turubuze gukora umva
ni wowe ndeba mu busaza bwanjye urukundo rwacu rugitoshye nk'urw'abatoya
nakubwiye ngo uyu munsi ntakosa turi buze gukora uyu munsi nawo hariye urukundo indirimbo z'imitoma ushaka kunyita Mr. Romantic uyu munsi kuko ni imitoma gusa ndi buze kugenda nguha abantu rero bari mu gihugu cy'u Burundi abantu bari mu ngagara abantu bari cibitoke n'ahandi hatandukanye oh my god banze umve gato Kidumu ati mbesu vahe iwanyu ni hendi ndabizi ko muva muri kaga cheki kwa akibiyaga bigari nshobora gutega indege nanye nkaza kubabaza ibibazo ariko mwebwe ntabwo ari ngombwa ko mutega indege murajye kuri Facebook page yacu ni VOA radio yacu ubundi tayari munyandikire kwanza abantu batari banambona ntabwo mba ndigenye no muri studio mba ndi kumwe n'umusaza cyane umuntu z'ibintu bijyanye no gusunika imiziki umva gato gutyo bamwita Kim turaza no gushyiraho agafoto kugira ngo unaturebe ni ukuvuga ngo biragusaba kujya kuri Facebook ukibuka kubanza gukanda like kuri page yacu ubundi ukazajya udukurikira utuntu nk'utu ngutu ukatwumva nakubwiye ngo uyu munsi ni urukundo umva
umutima ukunda umutima wahisemo
ni radio ijwi rya Amerika niho urimo kudukurikira 94 n'ibice 9 cyangwa 95 n'ibice 2 kuba ari mu Burundi naho mu Rwanda ni 104 n'ibice 3 mu Kenya ndaje nkubwira akantu kubwenge
Back
Okay, okay, Kim, wagarutse umuziki kwanza. Iya ikintu nta kintu kimbabaza nko kubingiye atari televiziyo ngo abantu barebe Kim aba yankandagiye hano yamaze ngo ari kubyina. Okay, nkwibutse ukomeje kurya radio ijwi rya Amerika ni 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 aho ngo ni mu Burundi ku Rwanda ni 104 n'ibice 3 ubundi tse yarukumva umusore wanyu Ernest nari nkubwiye ngo ndaje nkubwire akantu kubwenge bijya bibaho waba uri umugabo waba uri umugore waba uri umusaza babandi b'imyaka 77 nkuko baba Faransa babiririmbye cyangwa se uri n'umwana babandi b'imyaka 18 17 ugakunda umuntu mugakundana mukabana neza mu buzima bwiza ariko hakaza kuza kantu puf kagahita kabyica kamara kubyica gahita uvuga ati ngende umuntu w'umugabo ngiye kwishakira undi ariko finally bikanga ugakunda abandi bikanga burundu ukazagitekereza utari ku wa muntu niwe wariwe ukazagera ukavuga ati nyuma yawe sindakunda undi ibyo rero nibyo King James yakuvugiye muri aya magambo.
Habuze iki ngo abari wowe tukumana ibihe n'ibibi numva kanza kundundi ariko uko mbigerageje birangira ncitsi intege nguma mbona makosa yabo simbona ibyiza bafite kuva wabutunze sera sindagera kukunda na rimwe umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda nyuma yawe bame nibatinya kunseka ngo ndakapsa iyo mbabwiye ko beruka kwishimo gihariyo nubwo usa n'uwamaze kubyakira nge biracyari kure ni wowe muri ngawaringanirijwe umutima wanjye yuhu ongera unkunde kuva
ndimo ndabona kuri Facebook page yacu abantu barimo kugenda biyongera bakanda like ndetse n'abandi baduha ibitekerezo bamwita King James arakubwira ngo nyuma yawe sindongera gukunda oh my god mu mutima wanjye uhora kunyishyuza umva gato
sindakunda nyuma yawe
ngiwe ubutumwa bwanjye nabutanze cyangwa se message yatambutse ku bantu bari mu bihe nk'ibi ngibi aka karere mundakeka ko gashobora kubagwa neza ubu bitarabaho anteribuye
narimwe umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda nyuma yawe ese ntekereze ko uzagaruka kuko nubwo ndiho ndi homba bae
Nyuma yawe Ikosa rihana umuntu wese ujya mu rukundo ari muri studio. Okay, ni King James ni utegeje kuri kano kanya. Nkwibutse yuko urimo kumva Radio Ijwi rya Amerika. Umusore wanyu Ernesto niwe muri kumwe. Hari abantu bajye bavuga ngo umuziki wo mu Rwanda ngo umuziki wa Afrika ngo ntago meze neza. Gute se niba abahanzi bo muri Amerika basigaye badusubiriramo indirimbo zacu, uravuga ute ku muziki utaryoshye? Umva.
Papi billion for the account, yo. Versace and Gucci for your body, oh baby. Nadu, gara for me. Nadu, tarara, oh. Nadu, shakara, oh, eh. Nadu, gara gara for me.
With time, what a remix, stop it all, let's go.
Joya, do. My number one, do do. Sipping brugu tutu, for your love it tutu. I go tuku, biko obianu ju. Say you do me juju, cause I'm feeling the juju. Shake it to you, I wanna dash it to you. You can have it to you, you know I got this in you. I love you. There's nothing above you.
If I give you all my money, give you all my time, give you all my love.
Bamwita umwami wa R&B kwisi wabyanga wabyemera, bamwita Ala Kelly cyangwa se Robert Kelly. Iyi ni remix y'indirimbo ya Davido, umusore w'umunya Nigeria bise If. Umva gatuku ntazamuka neza.
If I make you my girl, would you be there for me? Girl, would you care for me?
Narakubwiye ngo twaje hano tuzi gukora ikosora, na handi uzajya wumva indirimbo nshyashya nk'izi ngizi usibye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Uba mwita Kim ni uri kuzisunika, umva.
Would you come running for my needs on the double? Better bail me out when a nigga get in trouble. Give me that loving wherever we are. Poke in the back of my car. And if we could get high,
if we could get high,
if we roll it up and then smoke it up till we kiss the sky. Ooh, you made me wanna say, I wanna touch you, baby, oh, love you, baby, oh, kiss you, baby, oh, freak you, baby. If I tell you that I want you all, I wanna hit it to the remix, oh, oh, oh. Baby, would you give me full control? Would you green light me, just let me go? I give you sex never known before. Brace yourself, girl, cause I'm dangerous. Might be bragging, but I backed it up.
Na kubwiye ngo niba hari ahandi wari wayumva umbipe, ndabyemeye.
What I give you, love like no other lover.
Ibi ngibi bituma umutima wanjye numva wishimye cyane, iyo ntangiye kwibuka yuko mu myaka nk'icumi cyangwa cumi n'itanu ishize abahanzi bano muri Amerika cyangwa se abastari bano muri Amerika batashoboraga no kumva indirimbo zo muri Afurika, ariko ubungubu basigaye baza bakadusaba kwisubiriramo. Mu minsi iri imbere uzajya kumva umbe basubiyemo iz'Abanyarwanda, umbe basubiyemo iz'Abarundi, why not?
$30 billion for the account, yo. Versace and Gucci for your body, oh baby.
Oh, nakubwiye ngo uyu munsi cyangwa se iyi weekend twayihariye urukundo, nuvuga ngo turirimbo tw'imitoma, turirimbo twatonde dutuma abantu ba bongera ibihe byo kubaho, kuko buryo iyo ukunda ubaho neza, kandi iyo ubayeho neza uraramba, kandi iyo urambye ujya mu ijuru, kuko Imana iravuga ngo ni urukundo. Niyo mpamvu uyu nguyu we aza kubwira ngo baju.
Kubona kuze kubona firiye kumwana
Ati hora bajui chechekere bajui, you know, oh my god, diminota nero arukuni dufuhira, diminota arukuni fuha nyine, tuka nama njiro muri studio ngawone, diminota nero anje, kandu nukwa vikomba kujenda. Mraza kunyi hanga nila gusongo ba mwita Fizo ya kubgira gango baju. Mwibutse ko ku gihe nk'iki ngiki cyangwa se mu masaha nk'aya ngaya burije muri weekend buri kumwe nanjye umusore wanyu Ernesto ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC ariko ikumvikana mu gace k'ibyaga bigare mu Rwanda mu Burundi ndetse no muri Congo tukaryoherwa umwe
kusoma ikinso buna musuragize
weekend itaha ngiye kubagendana mu mwenda nzaza nanone ndi kumwe no mutumirwa cyangwa se tuzaba dufite umutumirwa muri weekend itaha iyo ngiyo uwo ngo ni umwenda mbagiyemo kandi nziko nzawusohoza cyangwa se nzabikora nkwibutse ko ugomba ku likinga Facebook page yacu niwandika VOA radio yacu ubundi tayara aho ngaho ukajya udukurikira ujye wibuka kudukurikira kuri website yacu ndetse ntihakagira ikiganiro kimwe cya radio ijwi rya America kigucika nkwibutse ko turi abambere I'm the one.
Never lie, no, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the gun, no, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time.
Ndirimbo cyangwa se singles zigaragara kuri album y'umuhanzi bita DJ Khaled ni ndirimbo yitwa I'm the one album ye yitwa Grateful niyo yasohoye muri mwaka 2017 igaragara mu bastari bakomeye harimo Colas ya Justin Bieber nkuri kubyumva of course kumva na DJ Khaled urimo kugenda you know ashira mu tugambo turyoshye haza mama ndi basari batandukanye harimo Chance the Rapper hakaza mu Lil Wayne hakaza mu Quavo n'abandi batandukanye kwibutse ko Chance the Rapper kugeza kuri ubu ngubu niwe mu raperi mutoya mu myaka wahawe igihembo cyo kwitwara neza cyangwa se cyo gufasha abantu baba batishoboye you know
I'm the only one okay though she be
see the face up with that new Chanel. She like the price, she see the ice and make her melt. When I met her in the club, I asked her who she felt. Then she went and put that booty on that Gucci belt. We don't got no label. She say she want bottles. She ain't got no table. She don't got no bed frame. She don't got no tables. We just watching Netflix. She ain't got no cable. Okay, though. Plug, plug, plug. I'm the plug for her. She wanna that pull her hair and hold the door for her. Baby, that's only me. Don't get with me. Baby, okay, okay, though.
Yeah, you're looking at the truth. The money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah, ooh, 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 ooh.
Yeah. Nimuze kumva ntakivuga muze kumenya ko nagiye gusa nkwibutse ko nkuko bisanzwe cyangwa se nkuko muze kumenyera weekend 3 zaba turi kumwe kurushinge ni ahandi isahani zazindi ubundi tayari umuntu ni wa wundi gusa nzaza nazanye ibindi bintu bishyashya ngiwe nari Ernesto ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa na weekend yawe nyagasa nazagufashe ndetse mu kimwiru gitaha muzahahe mu ronke bye bye.
Roll my eyes. And when she on the molly, she a zombie. She think we clad in Bonnie, but it's more like Whitney Bobby. God forgive me. Told you Evanescence, I'm a legend. Straight up out the crescent. Fly your bae down for the essence. For the record, I know Colin. When that ball was spinning records. Move like game winning record. I'm just flexing on my asses.
Yeah, you're looking at the truth. The money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dark.